Hello?
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 Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
Hello?
Hello? Hello? Hello? Hello?
waa
mana ruuxa ilaan ha deefartum waxa jooga xaga suuqa dadkan sameeyay qaar ka mid ah dadkii loowey ee weel leeyahay shan sala
waa lambarka ka jamaal seenno
ah
waxa kan weeyaan ee basurka uga beddel u garan waayay loowey
ayay baan bedelisho aad
rahanay jowa
ay ee hanse sama
ha hanse
agora
afar lambar tirta kaaga dhigaysha
afar lambar ebereer lixdan iyo shan ka dhig lambar ka qabso lambaysan ebereer lixdan iyo shan
laasay
shan qosada ayo ah iyo da lambar
lambarka afar tan iyo sideed labaatan iyo laba sagaashan iyo laba
ever
ever lixdan iyo shan
ha
oo ka dhigtay
kaaga beddelay ha wara